ngitshoshelwa yini manje ufuna ukuthini nani ndoda yini ngithini intombi yami ngitshoshelwa yini manje ufuna ukuthini nani ndoda yini ngithini intombi yami ngitshoshelwa yini manje ufuna ukuthini ngempela nani ndoda yini ngithini intombi yami ngitshoshelwa yini manje ufuna ukuthini ngempela nani ndoda yini
Manjufunukti, landing the day. It's a mintombia, it's a shell.